Ladies and gentlemen, may I present to you the heavyweight gangster sleep of the category, Peter Stunner!
Vile nimedunga ni mambo pia wana die flow ya man ni mambo pia kidrop single wana elevo ni mambo pia Peter smarter kwa beat ni mambo pia hata kwa hudi vile nimedunga ni mambo pia wana die flow ya man ni mambo pia kidrop single wana elevo ni mambo pia Peter smarter kwa beat ni mambo pia Peter to the SMATA iko nini na vuruga mani michano imefanyiwa utafiti kwa makini ni mambo pia vile nina please mtaani karibu ndani nikupe uhondo bati sitakubembeleza kama rusi muhando takupigilia msumari kwa matako na nyundo hii ni 2013 niko loaded kama magazine underground imesha teki kama kisamarina wanajuanga mzee mzima ako fine 1 2 1 2 year na come through Mike si wachi kama choko shina gulu lazima ni wambukize hii flu hata kwa hudi vile nimedunga ni mambo pia wana die flow ya man ni mambo pia kidrop single wana elevo ni mambo pia Peter smarter kwa beat ni mambo pia hata kwa hudi vile nimedunga ni mambo pia wana die flow ya man ni mambo pia kidrop single wana elevo ni mambo pia Peter smarter kwa beat ni mambo pia una matata nilijo mtadata Peter smarter the master ndoto za mamita njaro za kigangsta wanalalamika mista nimelainika na kocha mebambika mofaya ni mambo mbaya na chafua ile mbaya niko kwa hii game hadi kuritaya kama mzee wa odhaya ni jukumu langu kuwa changamusha makale wezi kuisha so punguza pressure pusha waipewa hadi ukasema imetosha nipo nipo simple simple narusha mavitu dab dab hata kwa hudi vile nimedunga ni mambo pia wana die flow ya man ni mambo pia kidrop single wana elevo ni mambo pia Peter smarter kwa beat ni mambo pia hata kwa hudi vile nimedunga ni mambo pia wana die flow ya man ni mambo pia kidrop single wana elevo ni mambo pia Peter smarter kwa beat ni mambo pia round ya 3 bado nimesimamisha kitu naeweza kukutomba vizuri Uri ni mimi tu au sio baby boo wewe ni elewa kama popo game yangu iko na teknolojia juu kama apple wewe ni prosecutor kama campo my favorite color ni purple representing my people demo wangu kunishoni touch manipo after kumaliza business nipate nikinyonya magines category yangu ni heavyweight kama lewis how do you like me now baby Pii ni muzi round hii hata kwa hudi vile nimedunga ni mambo pia wana die flow ya man ni mambo pia kidrop single wana elevo ni mambo pia Peter smarter kwa beat ni mambo pia hata kwa hudi vile nimedunga ni mambo pia wana die flow ya man ni mambo pia kidrop single wana elevo ni mambo pia Peter smarter kwa beat ni mambo pia hata kwa hudi vile nimedunga ni mambo pia wana die flow ya man ni mambo pia kidrop single wana elevo ni mambo pia Peter smarter kwa beat ni mambo pia hata kwa hudi vile nimedunga ni mambo pia wana die flow ya man ni mambo pia kidrop single wana elevo ni mambo pia Peter smarter kwa beat ni mambo pia.